done. Iliwe, Iliwe, Iliwe.
Exclusive from queenjams.com.
Sembeni nali bechuma kushonga nikone. Makani pesa na kanza kushonga vindele. Kati mendeo yanga yatioka unga nkale nane. I just wanna know. Shikoni shibwela na kondisheni. Sembeneze tati nai kushonga nikone. Baka kukula bandilonga kushifungo nga vivele. Sembeneze mukoma, ushonga nkale nane. I just wanna know. Chikoni chibwela na kondisheni.
Chikoni.
Monga na jazima ya beef stew. Notu ukachoka po pa nyumba. Ine kuno nishimutima wa vimba. I just want to be sure. Yeah, sinifuno kuvutisa. Ndawa ni maziziba, ni makwenda kuhipa. So, ukanipeza na show. Kwa sima pizi chabe, umani kanipisa. Sometimes ni vindu vya umachita. Vevi maoneza chabe monga sunikona.
Sambani nalive chuma kushonga nikone. Makanipeza na kanza kushonga vinde. Kati mendeo yanga yatioka unga nkale nane. I just wanna know. Shikoni shibwela na kondisheni. Sembeneze tati nai usha unga nikone. Baka kukula bandilonga mushifungo nga vivele. Sembeneze mukoma usha unga nkale nane. I just wanna know. Shikoni shibwela na kondisheni.
Ilibwe, ilibwe.
Shikoni.
Ushenga walite menwewe.
Tiptronic, chronic, 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 chronic.